Ubushize wari wambajije ngo ni iyihe mpamvu ngo utajya ujya kwa sogokuru wawe muri vacances. Ubundi rero nagerageje kukubwira ko nta bugira, ariko sinakubwira ahantu bagiye. Ubundi papa wanjye cyangwa se papa wa papa wawe, muri ba bantu tujya tujya kwibuka muri genocide, ya magufwa wabonye dushyingura, nabo hari bamwe twabonyemo. Ariko ntabwo ari bose twabonye. Ariko mpamya neza cyane ko papa wanjye we arimo, na mama wa papa wawe nawe arimo. Byabanjije kunanira kubyakira, kubona urupfu bapfuye, iyo ubona ariya magufwa nanjye byabaga byandenze, nkumva nanjye simbona uko mbyakira. Bivuze ngo numvaga kukubwira ngo barabishe, nkabona ko uzajya ubaza ngo ni bande, kandi abenshi mu babishe ntabwo mbazi nanjye, kuko babishe ntahari. Ko mbona ubabaye? Ni ukuvuga ngo babishe muri genocide 1994, nyuma natwe ubwo twarihishaga duca mu buzima bwinshi bugoye, nyuma tugarutse dusanga amazu barayasenye, nuko nyine tuba mu buzima bugoranye, umuntu akaducumbikira rimwe kabiri. Papa wawe twaje guhura ari umusirikare, ansanga mu nkambi y'ahantu bitaga Nyarushishi, nk'umuntu nari nsanzwe nzi. Yari ari kumwe na musaza wanjye twakurikiranaga, ariko nawe yarapfuye. Ubwo bamvana mu nkambi bakira mu buzima busanzwe, turabana kugeza igihe tukubyariye na papa wawe. Ariko nyuma byabaye ngombwa ko ntabana na papa wawe, kubera ko ibibazo nari narabonye byari byarambayeho, byambuzaga kwiyumva nk'umuntu ugifite ubuzima bukomeza. Nanakubyara numvaga yuko ntashobora kubasha kukurera, niyo mpamvu wabonye wakunze kurerwa na tante. Kenshi nanjye nabaga ndwaye ntanumva ibyo ari byo, kuko nanjye byari byaranyobeye, ibyo ari byo bikandenga nkaba nk'umusazi, nanjye ntabwo nabibonaga. Ariko k'uyu munsi wa none, nk'uko narinze gufata icyemezo cyo kugira ngo mbigusobanurire, namaze kubyakira, mbona ngo bariya abantu barapfuye, nubwo bari ababyeyi banjye bakaba abavandimwe banjye barapfuye. Nongeye ndebye kuri bariya babishe, ndavuga ngo usibye ko ntanabazi bose, ariko nabo nzi, ngomba kubababarira, kuko nabo ndamutse nifuje ngo babice, abana babo bagira agahinda nk'ako nanjye nagize, nk'ako nawe wagira mu gihe naba napfuye, sibyo? Bityo nkumva ko ngomba kubababarira, tukabana, tukifuza ikintu cyatuma genocide itakongera kubaho mu gihugu cyacu. Mbese nubwo batambera abavandimwe, ariko bakambera nk'inshuti n'abaturanyi. Ubu ikibazo nsigaranye ni ukuntu twazajya tujya gukora, njye nawe, kuri ariya matongo wabonye ukuntu ameze, tukareba ukuntu twayabyaza umusaruro, tukagira ikintu dukora dukoresheje ubwenge tuvana mu ishuri, kuko urabona ngiye kurangiza ishuri ubwenge ndabufite, sibyo? Leta ubona ko yagiye dushyiriraho amagurupe za club mbasha kuvanamo ingufu z'ibitekerezo.
Nonese mama, kubera iki wowe batakubabariye bakabica, bakaba bashaka ko ubababarira?
Urabona kera bari bafite abayobozi, twe twari dufite ubuyobozi bubi, uwari perezida w'iki gihugu n'abari bamufashije nk'abaminisitiri, abadepite, bumvaga ko igisubizo ari ukwica abitwaga Abatutsi aribo twari turimo, bakumva ko nidupfa tukarangira abantu aribwo bazabona aho batura, imitungo twari dufite bakayifata. Ariko nk'uko ubizi, nta muntu upfa Imana itemeye kwapfa,
None se ko bavugaga ngo abanyarwanda bari hanze y'igihugu ntago ngo binjiye ku mbaraga mu gihugu kitabemereye kwinjira neza
nyine urumva kubera bo bagiye haba intambara nyinshi muri 59 1959 habayeho intambara bica abatutsi 62 nabwo bicaga abatutsi bari abantu bari hanze ni bamwe muri abo ngabo babashije gucika abo babicaga noneho babwira uwari Habyarimana ariwe wari perezida w'icyo gihe ngo batahe mu mahoro akabangira akababwira ko u Rwanda rwuzuye ari nayo mpamvu bafashe icyemezo cyo kwica abatutsi bari mu gihugu kugira ngo bariya nibaramuka banarwanye nk'uko bashakishije ingufu zose ngo batahe bo bumvaga niyo banaza basanga bari mu gihugu babije kandi bumvaga nk'abantu b'impunzi batabona n'ingufu zirwana ngo zitsinde niyo mpamvu bari hanze rero nabo kuko babonaga ibintu bibera mu Rwanda bababajwe n'abantu bapfa baravuga bati naga abantu bapfa turebera kandi natwe tureba ubuzima dufite hanze tugombe tugira icyo dukora turebe ko hari uwo twarokora niko kuza ubundi twe twarokowe n'abasirikare bari aba FPR icyo gihe bitwaga inkotanyi umva ibindi bibazo ufite kumbaza niyemeje ko tuganira uyu munsi nta kibazo
none se ubwo ngubwo ko bavuga ngo Habyarimana yarapfuye ni bande bamwishe
ubundi njye nangiroye nayo mfite imyaka 21 kuvuga ngo ni bande bamwishe iyo uroye usanga ni bamwe mu bo bakoranaga kuko Habyarimana yagezeho we nk'umuntu wahamagarwaga n'amahanga kugira ibiganiro n'abandi bayobozi b'amahanga ngo agire icyo avuga ko abo bantu bari hanze n'ibibera mu gihugu cy'u Rwanda yagezeho asinya amasezerano ujya wumva yarusha yo kugira ngo bari abantu batahe ba bandi bayoborana nawe kuko batari bashimishijwe n'icyo cyemezo yafashe urumva nibo bamurasiye indege kuko nibo bari bazi ko indege yije nibo bamurindaga usanga ko ngewe iyo mbiro y'imbona aribo bamurashe kubera ko inkotanyi babeshyera zari zitaragera bamurasiye hariya dusigaye dutuye za Kanombe inkotanyi zari zitarahagera urumva ntago inkotanyi zabishoboraga yarashwe na bamwe mu bamurindaga kuko nibo bari bamuzi bazi n'igihe ari buhagereje kubera barwaniraga ukuri kandi n'Imana yabonaga igikorwa bakora ko ari ikirenganura abantu benshi bapfaga ujya ubona uduhanga twinshi dutaburura nko mu kwa kane abo tubona ku gisozi ujya ubona ko mujyana gusurayo no mu biturage byinshi hariya hose twagiye tujyana gushyingura ubona ko bari abantu bapfuye bari benshi ni ukuvuga bo umwanya wo kurwana ku rugamba ntago bawugiraga abo kwa Habyarimana bari biraye mu baturage niyo mpamvu inkotanyi zagendeye aho ngaho zibasha kubatsinda kuko bo ntibagiye ku rugamba kurwana ahubwo biraye mu baturage kwica abantu b'inzirakarengane
nasubwa muri izo nkotanyi zaje nta bamwe bapfuye
urumva nk'abantu bari ku rugamba birumvikana nyine nabo barapfa
wenda nasimu icyo nakubaza ese ni izihe ingufu wagize nkawe mu bintu waciyemo kuba udashobora kuba wabyibagirwa kandi waba ubitekereje wenda ntibikubabaza cyane ku buryo wananira ni izihe ingufu mu by'ukuri wumva wagira nka trezo mu byo waciyemo bishobora kuba byamufasha nagera mu myaka nk'iyo wari urimo icyo gihe
njyewe uroye iriya myaka nayigezemo ahanini washobora no kubigeraho mbere yanjye kuko nibimubwiye iyo nza kuba narabyumvise mfite imyaka nk'iye numva hari ntare bubishobore ariko iyo ndo yewe icyerekezo afite n'ibibazo abasha kumbaza nsanga inama namugira nk'aho nakuye ingufu ni ukuba mu magurupe y'abandi bantu bafite ibitekerezo byiza biganisha igihugu cyacu heza kuko nko mu magurupe nakunze kubamo bwa mbere intambara ikirangira nabaye nk'umusazi ari byo namusobanuriye mba nk'umusazi ibintu byose birandenga ubwenge buvaho ngira turoma hafi y'imyaka nk'itatu ariko bwa mbere nabanjije guhumurizwa na groupe y'abapfakazi ba Jenoside ya Vega ibyo biganiro nagiye ngirana nabo abajyanama bampaye baje kumfasha mbasha kugarura ubwenge nyuma nibwo bangiriye inama yo kujya mu ishuri mu mashuri nagiye nigamo nabanjije imyuga nagiye mbasha kubona abandi bana bahuye n'ibibazo bikabije by'intambara tukaganira tuza gufata imyanzuro yo kumva ko tugize za groupe duhuriramo cyane cyane nka groupe ya Nevagen mbamo ku karere ka Kicukiro yampaye imbaraga nyinshi kuko nyimazemo hafi imyaka igeze kuri itatu ari naho nakuye imbaraga zo kumva ko n'uwo mwana wanjye ngomba kumubwira ibi bintu icyambajije cyose nka kimubwiza ukuri kandi nawe nkamugira inama yo kuba muri groupe nziza y'ibitekerezo byiza kuko ari buvane izo mbaraga zikwihanganisha no kumva ko ubuzima bugikomeje
wumva ko iyo nkuru ugerageje kusaranganya na Trezor hari icyo byamumarira
impamvu numva ko hari icyo byamumarira cyane cyane we nkiyambaza impamvu atagera kwa sekuru kwa base wabo kwa banyirasenge mbese we yumva ko umuntu ashobora kubaho kubera ko afite ziriya famiye za hafi ariko famiye mu gihe Imana itayiguhaye ubaye ufite izindi groupe urimo ziguha ingufu ku buryo ubona ari ya famiye mbese watakaje kubera baba ari abantu bakuri hafi bakugira inama nk'izo ya famiye yakakugiriye bakwitaho mu gihe ugize ikibazo runaka kumva namugira inama yo kuzakura ari muri groupe nziza zimugira inama yibonamo nk'umuryango we
neza n'icyo ushobora kuba wahereza nk'iyi nkuru duhaye ni rihe zina wayita ese n'uwuhe mugani ushobora guca mu by'ukuri ukurikije nk'iyi nkuru nk'umugani wamuce ukurikije inkuru tubwiye niba hari uwo waba ufite
ubundi namubwira ko umugani ngendeye ku mugani w'ikinyarwanda bajya baca ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze nka papa akiriho ibimubwiye ahanini mbishingira ko papa yajyaga tubwira ngo tuzamenye kubana na buri muntu wese kandi tugire neza bityo rero ni ukuvuga ngo nanjye mbimubwiye nk'uri mu mwanya w'umubyeyi we burya se w'umuntu angana na nyina w'umuntu nibaza ko icyo namubwira nawe yakumva ko ari nk'icyo se yamubwira
so muri make wumva ko ari cyo wabwira Trezor
nkurikije ibibazo yambajije ndumva ari icyo ariko nk'umubyeyi nk'umwana ubaza ibintu byinshi namaze kwiha gahunda yo kumva ko ikintu cyose nzajya nkimubwira ntarindiriye ngo angane gutya kuko kiba cyamuteye kubimbaza kinyereka ko hari igitekerezo abafite.
Okay.